Boy, it just had to be Top Dog.
money to me. Kids, I love you. I use that shows about man. I put the money to me. Kids, I love you. I use that shows about man.
uzungeke ngibaqophathe makhanda ajalukile lungu bashukile nangapha ngesicamthongo bashukile uzungeke ngibaqophathe makhanda ajalukile ngiyambona uthuthi ngiyangicatshamela ngiyambona uthuthi ngiyangicatshamela hayi thothi ngani hayi thothi hayi
cathamela
sikangihatamela
Boy, it just had to be Top Dog.